exclusive from MalawiChoose.com.
Nadi Works Production.
Ngaiwala.
Empty.
Hey, for son. Eshi, yo, mulibe umuntu mani, muli ndivuto, mavuto ndi mavuto, ino ndi mavuto, diga panga chintu umva ai tu mani, diga kala wanu umva ai tu mani, ama vala po, ama pita show, ama kala panja ii, ali ndivuto, vuto lao au enti sindi limbesa, sagu siya nisa enti nkunda ndivetra, ili yo setinga yimbe, umva sili peta, makufunika check up mani, muli ndivuto, chaka chino china, chija jinali china, mani muzikonza, muli ndivuto, ha!
Kulila mpuno wa mwene muli ndi flu Hineyo ndi mpepo pali posa ya ipass through Ndilibe tuko loko ndili ndi pass through Yo, look, move from B-Town to Mwana Njeboma Tell your girlfriend tiku mane pakona Inu muni ndifuto andeka ndikuona Indi ndiwe sinakoma ndeka ndikuona Magae ambili alimavuto Ama chugisa maluma alimavuto Popanda iye drama kundi uzo zankutu Ata zandi pika saku ziwa ndine nkute In fact, mukufunika kuchila Musandi kwa jise mutu mukufunika kunchila Kungwa mfa kuti inda imbandi eche Hakutisa kama gae asanduka lenje Muli ndi foot
Oloni tachita window Oloni sachita window Oloni tachita bang 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 Oloni sachita window Muli ndi foot oh, oh, oh. Muli ndi foot oh. Muli ndi foot oh. Indu yo oh, oh. Muli ndi foot oh.
Muli ndi vuto mafana muli ndi Ndukukuma ngilira nipanopa muli ndi Ndinafa kuwawa kudula ngandira chelu Pena sosindima imfa kudula ngandira selu Muli ndi vuto pena ndi mango sega Muto kosabwanji migango yuka idango deka Sumuripa sachikoka chingwe chanu chaduka Mukumati sekelela muta sunga kaduka Ine ndia ichenya fana wosa dabu Diku toko terani kwa mpiri ngari mbwanda Muli ndi vuto mitima yanu inada Kumasimu nga oneke muli nkari ngari mwata Yo Muli ndi vuto
Olo nita chita window Olo nita chita window Olo nita chita bang 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 Olo nita chita window Muli ndi vuto Muli ndi vuto Muli ndi vuto indu yo Muli ndi vuto
Sai ya me call Olo nita chita window now now Dika pa sound ya po Sai chemelela
Yo yo
Yo Amafuna atendeze kala panzi Ati wo asikwela laka Komano sindi madanda Ka minok miya de pandes waya
Olo nita chita window Olo nita chita window Olo nita chita bang 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 Olo nita chita window Alindi futo wa o Alindi futo Alindi futo wa o Alindi futo Yeah yeah Olo nita chita window Olo nita chita window Olo nita chita bang 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 Olo nita chita window Muli ndi vuto Muli ndi vuto Muli ndi vuto indu yo Muli ndi vuto
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.